Josh MC on the beat.
Ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera dazadi mukizimbe mfuse kabaka katonda yantumye nze mbawe obubaka temunenya wetukidde wano nze yabakira abalala bagamba kati nkola kakira Sugar baby biteso byaffe tebabifuna abeti mambalo bamukituli mulingiza tebapima ndi mutono ate simenyeka dazadi mu marapu yenze omubaka ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera dazadi mu marapu nakwata tenda abanzala wa freestyles eziramula aboluganda banzala wa mbatumidde sibazole yabarapa mbatumidde akaseera keninako katono ddala owamalala ye muwalanira ddala nze kabaka mukuyimba wano ebiriko bafeke rapa tebamanyi kye tuliko andi kati olaba nfuse na mulaasi olaba kati envuga ku mbalaasi namala okugifuka mupe ku kagaali bugemu ndabe oba ndikwalaali ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera fayiro ku meeza njireese sikulimba n'obudde buyise bugirako buno obuugi obuyeese simanyi oba obeera bwayiise bewulira bagamba wagudde amagezi gange ogaggudde simanyi oba obudde bukedde nze nakugamba ofe mu bikadde kabaka walidde muto mujerega taliye nga bano abalala abasiiba nga bali mu malala ne bagirako bino bimpa abaana ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadi nze akutte bendera abasigadde mubite na mandera